gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool Cumar Cabdullaahi Ato iyo weba uusa xarunta degmadaasi tababar uusa ka saabsanay horumarinta dhalinyarada degmadaasi uusan kireya dhalinyaro eedan badan ah haana soo ku faa'iideysatay tababarka oo socday muddo 4 maalmood ee gudoomiyaha Ato iyo weba uusa dhalinyarada aan ka baaqay iyo horumarinta xirfadooda ganacsi ku shaqeeyaan isla markaasi inuu ka maamul ahaan iyo kula shaqeey doonaan horumarinta fikradooda ganacsi isla markaasna maalgelin u weydiin doonaan
mayla faday may buwaa wal alaala walaay adaniida ka jira amma deegaanka ku qoboda korta ad islaata antiyada may buwaa haban dhakan ganacsi haaway may leeyso horumar kale haadeen ad wal alaala walaay deegaanka kordhi kor may deegaanka kordhi kor anta taral fadalno individual how of chilis we hata group yi hata group inta ni sakoy iyo may soo bi kor dalinyareen deegaan me kor bi kor walbadan la sameeyo kor jaran markan may leeyso may fadmada anta asay ya uneena maamul koobuneena yasinka awyana sin garab suruman iya mar walba mail erais may diyaarna ana antiin sin garab suru ka dhalinyara aha ka maamul aha ya diyaarayaan ayadoona ayadan koray tatis goorayta diyaaran leey inta dhalinyarada wala qowda haweenka wala qowda mail erais wal alaala wala iyo may buu xamid iyo qajar iyo kula shaqeeya diyaaran leey laakiin uu nagu meen ninku baahni inta inuu wala koyn intuuna waa la koyno hal abuuriyo fikira la koyno yen ninku baahan tawbara la soo siiyay hal abuurka hal abuur ganacsi yela seen ka tawbara markaasi ganacsi of ki ganacsi fail la weesan tartan si hatana of ganacsi fail la koy xilligaas bangis la sheenay inta bangi koy wax dad bangi ku dareen oo koy bangidaas hatana Soomaali yaan hadii la yar markan uneena maamulaha ma noo fadhay walaal isin sheentan anti una mail erais si mail marino funding ku weydino heedoogii mail erais caawimaad si ku weydino si mail erais ns ka mashquulana hay'ad iyo hay'ado oo shaqaale iyo shaqo iyo walfaasay si ns ka mashquulana shaqaawro deegaankina walaan taraw intii seenaa
dhanka kale gudoomiyaha yawba uusa ka dheeraday muhiimada dhalinyarada degmada xudur iyo anglata iyo samaysadan ururo maxalli ah isla markaasina ku shaqeeyo horumarka dhalinyarada deegaanka iyo waliba saaso kale bulshada qaybasha shaldun ee ka nool degmada xudur
dhalinyarada may ka aaleen kaliya ururka dhalinyarada lay ka aaleen dhalinyarada la sheego ururka dhalinyarada lay degmada lay ka aaleen ururada shaldun ururada may buuha governmental maamula la hariira maamula kiirini haanana nan governmental la leere ururka dhalinyarada degmada ururka haweenka degmada odayaasha dhaqanka ulmaawdiinka dadka may buuha dadka oo maamulka close aan la shaqeeyo oo mail erais governmental ka oo dawladda la shaqeeyo non-governmental mail era mudan non-governmental kumay buuha ururada oo isyo hani suri maamulan bas iyo haa basan gruubi suubsadan maga suubsadan suubsadan mail era may vision iyo mission suubsadan ururadaas ya non-governmental ururada leero ururadaas sada ururka hadda ku shaqeeyo oo konfur galo shaqeeyo dedo may buuha ururka gabdho may buuha Bakool Girls Network by Girls Network ururada by Women Network ururada si ururo oo ma ah maamul qasime ururo anti UNESCO ya oo mail erais may deegaanka ka kordhi korneel dhalinyaradana madan walaalan baahni taaso ururo oo iskiin ah gaar si ah suubsada ilaa oo mail erais deegaanka may ku qoboday wacyi gelin la sameeyay may wacyi gelin ku sameeyay nadaafad lay wacyi gelin ku sameeyay oo taata waa fikir waa ad walbahaad walayl sameeyay fadhi laakiin intaad xiraafa ka fadhi weelada fadheeda fadhi isku fadhi fadhi hatta musqulada fadhi masbaha fadhi weel shaqaysaada fadhi ee hay'addu ee ilaa dhurki shaqaysay fadhi hanaga fadhi asarkina suuga isku dheeda fadhi deegaanka macnaha wal weyno ad hatta daasay kordhi ay tumalay deegaan madmaha kordhi kortaa madde aramooyinka socialka ay ku shaqeeyaan hata geega afar berinta fadheeda ee may buuha shaqo ma ka jirtaan laakiin shaqo oo deegaanka ka jirtaan walaal isum fansiyay walaal isum fansiyay bulshada deersano wal ku saartano oo ambaqta ku saartano ka shaqeeytano meel raayis walaal isum u baahan yahay taas.